aliyekuwa fast body amepata sagodi, life yake ni testimony. Sister Maggie yule shishwa mitaani,
Slay Queen
amekubali upendo wa Kalivari. Kwa maklabu analewa na wine, wanaloba seriously, kwa kanisa tunapewa divine, tuko soba apparently. Shetani ameshindwa jo, na amejiletea shida jo, sisi tumelindwa jo, tumelindwa jo.
Leo ni ile siku wapepo sitatoroka. Leo ni ile siku naika chini soro, chini soro. Leo ni ile siku ukuta sitabomoa, sitabomoka. Leo ni ile siku injili inatekova, inatekova.
Tulianza na afleo group tuwa kila eneo, mara kesha kila leo, witness for Jehovah. Katoloni nekoseo, maombi tegemeo, toa audio na video, gospel taking over. Shetani amepigwa bao, Yesu kiboko yao. Unafiki umepigwa bao, Yesu kiboko yao. Shetani ameshindwa jo, na amejiletea shida jo, sisi tumelindwa jo, tumelindwa jo.
Leo ni ile siku mapepo sitatoroka. Leo ni ile siku naika chini soro, chini soro. Leo ni ile siku ukuta sitabomoa, sitabomoka. Leo ni ile siku injili inatekova, inatekova.
Shetani anainama, anainuka, anaona moto anatoroka. Anainama, anainuka, anaona moto anatoroka. Anainama, anainuka, anaona moto anatoroka. Anainama, anainuka, anaona moto anatoroka.
Leo ni ile siku mapepo sitatoroka, sitatoroka. Leo ni ile siku naika chini soro, chini soro. Leo ni ile siku ukuta sitabomoa, sitabomoka.
Give it to me.